Drew made the beat. Drew made the beat. 17th match ndiye pamene na badwa ni karibyo toka mumala tate anasova. Notisi ya teka vana ni kuza vambuya vama hivi ntu vina vutano bwelo kwa tiwa. Sifada wanga na tisi yenzo ni fura wambuya no nitenga kumunzi mukulima. Nina nichiveta uku na tini punzila. Disha piri ndiye enzo ni chosa india. Nenzo fala kabudu lai mozi one yei. Kutia fano cooking oil the whole yei. Bata nani huza masa ulimba. Unga kane vili vose famene ufuna. Ndiye pamene nina sakila talanta. Ya mene ine nati ini sungila future. Bati wazanga ine venzo ni seka. Venzo ni huza kulibe kwa mene uyende ndawa. Chabe katabe chabe katabe. Ndiwe 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 chabe katabe chabe. Boyende ku studio kuma recording. Wandeno ni kuila ready handed. Ndiye mwamene bada ni pishila bondi. Nina futika nenzo kona mufolo. Music isi benzo support ya makolo. Benzo kamba sakila vina vochita. Ukaye mwele laifi iwe uzafunda. Bati mau ayo sana mbweze fancy. Nina limbe kila paka na yenda nefansi. Tikia nani huza iwe mwache sunga yimbe. Ufuni koliye sawani yenda wandiwe. Chabe katabe chabe katabe. Ndiwe 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 chabe katabe chabe. Mutupi nina kumaniza mainza. Kupia kwa sila nitawi ya mainza. Nabwela na mupe mpantandi zenkoni. After kunimbela na evya nani huza. Ndiwe chabe kachabe chabe kachabe. Ule mkuli za kadoshi asina kalumba. Ndiye wana ya mbililo niliza pachilimba. Jochi wangu na maiza wabwela wanitenga. Kukuni rekoda au bamu muya nisaina. Hapa manje nati nienda chonkara. Wose wenzo seka wani ililila. Hii nyimbo ni imbila wofutika. Bati po performa mpefo mela wole mela. So woi osa zile kelela. Oro wakuseke weni kubaibala. Vamene bakamba we vili benanzenu. Nyamula kwanja mwamba iwe uba uze ni wachabe wachabe chabe.